Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Sindiwelela mapazi anga ndilondola iye. Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Sindiwelela mapazi anga ndilondola iye. Napeza moyo mumadzi yake, napeza ntendele mumadzi yake. Pano sindibwelela mbuyo nono, ndamva kukoma kwa madzi yake. Ndafa maso adziko la pansi, pano niyang'ana kumwamba. Kugwira ntchito ndi Allah, zadziko nono nikalowe kujana. Kukoma kwa madzi ya Allah, kukoma kwa madzi ya Allah. Sikungafani ni kwa dziko lino, no, no. Kukoma kwa madzi ya Allah, muka mwa madzi ya Allah. Simudzapeza mavuto kulila kulibe, mudzakalo sangalala, paka na muyaya. Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Sindiwelela mapazi anga ndilondola iye. Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Sindiwelela mapazi anga ndilondola iye.
Sewo yenda na iyo kumwa madzi yake sadzavaludzu. Wati yala sadzalola unsewo mutsatila sowe kantu. Okusamalila ndiye katimbe uwaza kutilila. Ndi madzi yake ya moyo sadzalola ufute. Taesa umwe madzi yake, udzigulila weka chimwemwe. Zoti umadanda ulaka ya umaso wakantu kwa iwe iza kalambili chambe. Muka mwa madzi ya Allah, simuza peza mavuto kulila kulibe. Muza kalo sangalala, paka na muyaya.
Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. Sindiwelela mapazi anga ndilondola iye. Namwa maji apa chitime chala. Namwa maji apa chitime chala. kati ya pachitime cha Allah. Sindi welela mapazi yanga ndilo ndola iya.